malaika. Musa upweke, hata kama ulisha tangangwa zamani. Hebu denzi kidogo, hey, deka malaika. Musa upweke, hata kama ulisha tangangwa zamani. Hebu denzi kidogo. Hebu dance kama umeshinda loto. Ni time ya kusahau msoto. Fanya kama ushatimiza ndoto. Ndoto. Hey, hebu dance kama umeshinda loto. Ni time ya kusahau msoto. Fanya kama ushatimiza ndoto. Ndoto. Let's celebrate, celebrate, celebrate. Let's celebrate, celebrate, celebrate. Ningekuwa na uwezo ningekupa long life. Na soa matata mashida ni happy life. But all I can do ni kuku wish good life. Free stress yani I mean soft life.
Have fun to the fullest.
Kata na keki
bado tunataka kucheza.
Chini chini juu tukide.
Have fun to the fullest.
Kata na keki
bado tunataka kucheza.
Chini chini juu tukide.
Bado sema thanks kwa mama na baba walo kuzaa mwana takia katimo mwana wendridhiwa. Hey, na tena bado sema thanks kwa ngai mulungu halo kupaisi kutakia katiwe mwana wendridhiwa. Then celebrate, celebrate, celebrate. Sema celebrate, celebrate, celebrate.
Celebrate, celebrate,
celebrate,
celebrate,
celebrate,
celebrate,
celebrate,
celebrate, celebrate,
celebrate,
celebrate,
celebrate.